le magazine parlant de l'environnement.
Bugunito yimbe la joodi be to be ka holiti wida ana andi jaati kutteje ngode taccugo ledde no boniri ngurdam mabbe jaati dum yottinta torda so be darna e golle o to won ko seedi yoga e yimbelle jobbe halde faana hala kejaado amenelaado buguni Juliette Koulibaly
me fami me danne dum natto torra makka le ladde amen tawdena kam hebata gam kasin so kamude tobe gurganti min gede miira dum soppugo ledde ana han accede jaati laamu on wonko haani waddi yalla ana habadum menen fami handen le ladde amen ledde fu wala kasin wida ani ban dangi hanne won ladde mudi gollal sabdan leggal fe goto walale ladde menen pe me fami hanne soni ladde timi jam hebdaake
on ni jima na me bolto wodi
min pami jonka nafa woni dewde amadi farena hawalu non holitiri wida shaka dumbia lami do biro fedde yimbe la norto tobe ledde gonde le ladde ne bugunitu
sharanu meta wat
bakkane lamo fuddi wadde imma draji o jina di sariaji me tampi li o wakati sabdin me famaino ga cagal mudum me fami nafa mudum sanne kan torraji ku sup ko ladde wadde tan le ladde amen me war me fami ladde soppadede de woné mudum tutataake ngil adam ana waaw soppade ledde ko yaata ujunere le dubi sappo ga du e tawere fu nukkuje jogat an han hollede be ledde mudum hana soppede
chenin kololola
ido imadraji yo jabu imadraji bangal politique di leendi wadi non holitiri wiide horejo oje fore buguni kanko capitaine seydou daw mo haltanami imadraji gondudu wadede ni gollo datul
illam wad imadraji na fota dubi hannen yalla ledde ana heba tutede du sabi hannen soni oje fere lam buguni on wadi imadraji na fota dubi tade hannen ana tutal ledde kurno de griyasiji hitana fuso nungu nati lamdo ton sugaw jogol ben kay horebe gelde de e rewbe fedde antitirene kafune homa fu ummo feete tutugon ledde de ne di imadraji wadane hannen ko he famdo hannen ni lam bugunon wi tutugon ledde ana mudi sanne
waytagol hakkilaji jamande wari wakati mudu dum woni ko beedi hen kanko capitaine seydou daw ko holliti du tiddalaji di ladde bugunina wondi fewde
soni a fami hannen ladne fu nati ken hone feeyaje ana tata ilali du heewi du fu soppugon ledde de nati sabe mudu hannen soni leggal wala ladde wala du sabe hannen so maro meden dabaji ko heewi wittrile leede kodoarni hay duudu natken torra hannen de raison buguno dabaji wala hannen ko du wurta du wala sugabe jogalbe ko heewi du witti leni semme mudu fandi ko lemete on heeta du wonko nati sabe sadda amen ka hannen
dunke andan be kabaruji bilide rendul hawalu ka holiti wiide waytagol hakkilaji jamande ana hani yopude kanan koobe beedude imadaraji ko wondi wadde ko dum di wi kanko dunke andan do hawalu Zoumana Koulibaly ana wawi latar sababu yopude jamande fewde golleji goddi ko wona taccude ledde de no boniri
la pérennisation de
sariaji soppo on ledde mo ana hani batede sanne yimbe ana hani famtende mo kollitabe so ni wala leggal gurnga ana tidi kabaruji kulleji hite kesi ana hani waddede hone gaz en nan nan mudum yalla ana buita soppo on ledde de duso wadama ko heewi darna soppo on ledde mo
tomi katta e magazine amen kale hala hawalu min joti on hedade mi min jiye yontere warore.